ZLouder.com.
1 2 1 2. No end in the beauty. Jimmy's at your boy, boy, boy. Tonight,
Sam Dizzle on the deck.
Baby ni kuza manga siri timu chitenge. Baby ni kuza manga siri timu chitenge. Kazi wa ulemu awe baby samasoa. Kazi wa ulemu awe baby samasoa. Naka one kedwe kakin awe baby samasoa. Naka valitwe kakin awe baby samasoa. Naka one kedwe kakin awe baby samasoa.
Chikondi ni uremu, kosa kwenda kuzitandika mu maketi. Boku una wanzako, papeleka mulombo.
Ati meli za ziba kuzamba, meli za ziba kuvala.
Naoneke dwe kake ni kosi andai.
Kasi ya funa maketi, bamuone kuna hivi. Bona munga samvena, kansi ya funa mamuna.
Alanga na bonse bapita, ziba mufakira kona zero.
Afuna mamuna wake, wamusunga choncho panyumba.
Baby ni kuza, manga siriti muchitenge. Baby ni kuza, manga siriti muchitenge.
Kazi wa ulemu, awe baby samasoa. Kazi wa ulemu, awe baby samasoa. Kedwe kakin awe baby samasoa. Naka valitwe kakin awe baby samasoa. Naka one kedwe kakin awe baby samasoa. Naka valitwe kakin awe baby samasoa.
Sunday morning nendoona poa go go knock knock. Anise gulila komo na beza alingezi na doko wa doko. Mfana wanga wachimeko wachayamini. Anungila pona sopo kumiendo high heels pamozi na kampopo. Nifuno nkala vanipasa kamupando. Nilangane kumenso mbojo sapo misozi. Vamuna vanikana siba nifuna wala. Umushe nilinao na kusamba ni masamba. Niza chitabuanji ni kumwache mamkwala. It's better ni mwalile vao moyo vanikanga. Kumvela chifukushi nomu ya shamoche mbama. Ufuna chikwati na vinzeru vao fana. Njiwe mfana wanga siniza kamba bad. But either way, niza kuuza chabeso.
Baby ni kuuza, manga siriti muchitenge. Baby ni kuuza, manga siriti muchitenge. Kazi wa ulemu, awe baby samasoa. Kazi wa ulemu, awe baby samasoa. Naka one kedwe kakin, awe baby samasoa. Naka valitwe kakin, awe baby samasoa. Kedwe kakin awe baby samasoa. Naka valitwe kakin awe baby samasoa.
No wonder. Always ready, just say go. Eddie K, Sam Dizzle. Yeah.
Exclusive to ZLouder.com.
Bazimai Lolo.